Kalata ya Yakobo. Yakobo 1.
Ndine Yakobo, mtumiki wa Mulungu ndi wa Ambuye Yesu Kristu. Ndikupeleka moni kwa inu anthu a Mulungu, amafuko 10 ndi awiri, obalalikana ku maiko osiyana-siyana. Abale anga, muzikondwa ndithu mukamayesedwa ndi mavuto a mitundu-mitundu. Paja mukudziwa kuti mukamayesedwa mchikhulupiriro chanu, mumasanduka wolimbika. Koma kulimbika kumeneku kuzigwira ntchito yake kotheratu kuti mukhale angwiro wopanda chilema ndi osaperewera pa kanthu kalikonse. Wina mwa inu akaswa nzeru apemphe kwa Mulungu ndipo adzalandira, pakuti Mulungu amapereka kwa onse mwaufulu ndi mosatonzera. Koma wopemphayo apemphe mokhulupirira ndi mosakayika konse. Paja munthu okayika kayika ali ngati mafunde apa nyanja amene amavunduka ndi kuinduka ndi mphepo. Munthu otere asamaganiza kuti nkudzalandira kanthu kwa Ambuye ayi, pakuti iyeyo ndi wa mitima iwiri ndi osakhazikika pa zochita zake zonse. Mbale oluluka anyadire pamene Mulungu amkweza, ndipo mbale olemera nayenso anyadire pamene Mulungu amtsitsa, pakuti adzatha ngati duwa la udzu. Dzuwa limatuluka nkutentha kwake ndipo limaumitsa udzu, duwa la udzuwo limathothoka, kukongola kwake nkutha. Chomwe chonso moyo wa olemerayo udzazimilira ali pakati pa zochita zake. Ngodala munthu amene amalimbika pamene ayesedwa, pakuti atapambana adzalandira moyo. Moyowo ndi mphotho imene Ambuye adalonjeza anthu owakonda. Pamene munthu akuyesedwa ndi zinyengo, asanene kuti Mulungu akundika mchinyengo, paja Mulungu sangathe kuyesedwa ndi zinyengo, ndipo iyeyo sayika munthu aliyense mchinyengo. Koma munthu aliyense amayesedwa ndi zinyengo pamene chilakolako cha mwini wakeyo chimkopa ndi kumkola. Pamenepo chilakolakocho chimachita ngati chatenga pathupi nkubala uchimo. Tsono uchimo utakula msinkhu umabala imfa. Musamanyengedwa abale anga okondedwa. Mphatso iliyonse yabwino ndi yangwiro imachokera kumwamba kwa Atate azowunikira zonse zakuthambo. Iwo sasinthika konse, ndipo kuwala kwawo sikutsitilika mpang'ono pomwe. Mwakufuna kwake mwini wakeyo adatipatsa moyo kudzera mwa mawu ake woona kuti pakati pa zolengedwa zake zonse ife tikhale ngati zipatso zoyamba zimene iye wadzipatulira. Abale anga okondedwa, gwiritsani mawu awa. Munthu aliyense azifulumira kumva, koma kulankhula asamafulumira, ndipo kukwiya asamafulumiranso. Paja munthu wokwiya safikapo pa chilungamo chimene amafuna Mulungu. Nchifa chake siyani chizolowezi chilichonse chonyansa, ndiponso kuipa mtima kulikonse. Mwalandire mofatsa mawu amene Mulungu adabzala mmitima mwanu, pakuti ndiwo angathe kukupulumutsani. Musamadzinyenga pakungomva chabe mawu a Mulungu, koma muzichita zimene mawuwo anena. Paja munthu amene amangomva chabe mawu osachita zimene wamvazo ali ngati munthu woyang'anira nkhope yake yachibadwa mgalasi. Tsono amati akadzipenya amachokapo posachedwa nkuiwalako mmene akuonekera. Malamulo a Mulungu ndi angwiro ndiponso opatsa anthu ufulu. Munthu amene amalandira malamulowo nkuwatsata mosamala, amene samangomva mawu nkuwaiwala koma amaugwiritsa ntchito, ameneyo Mulungu adzamdalitsa pa zochita zake zonse. Ngati wina akudzesa oyika mtima pa zopembedza Mulungu koma nkukhala osasunga pakamwa, chipembedzo chakecho nchopanda pake ndipo amangodzinyenga. Chipembedzo choona ndi changwiro pamaso pa Mulungu amene ali Atate ndi ichi: kusamalirana amasiye ndi akazi amasiye pa mavuto awo, ndiponso kudzisunga bwino kuopa kudetsedwa ndi zoyipa za mdziko lapansi.